صحافد قدوميال كتومن كحافظود مامويينك مامويينك حافظو iyo wali inta ku salaamay dhamaan bulshada reer Baydhow ee gudoomiyaha dhawaaw ee Baydhow onibadiye ee walon ku halaawsanayn systemka aad ku katabti iyo wili ku siifayle ee walaay argagaahisna madhas gadeeyna ilaahay mahad ishukrulle fiintiyo ilaahay booji ee wal ku horseeday wal ku qobaday wal hatriidka bilidkii ku dhimle laakin tijaabada dad madhas gadeeyay jira arantiyadaha ay tiin walka guuleysadii ee walku horseedi ee may kale ha ka dhawaadase barwaaq ilaahay dadsi roob hanuun la heli naxmi ilaahay dadsi hanuun la heli magaalada walyaableeg ugu banta barwaaq iyo nayto bashbash iyo nayto nibad ha ka dhawaaw maamulkii ka ka dhawaaw degmadii Baydhowaad hukoomaasi ha ka dhawaaw unoo nabadi fiican qabno maamulkii ka lanqaato magwaato ku bahay hada amba dhamaday ambaati jirno la markada oo lahayn ha dhawaaw marka salaamantii gudoomiyaha degmada oo geeka kooy taariq dan hata kulay islu ognin oo dibanka nagadi magaaladis iyo dibanka nagadi iyo ha dhawaayani antaasa ku warbiyaani nabad ifyaawanta Baydhow yaalo iyo nayto jawiga Baydhow yaalo in sheegani marka reedsan salaami assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
degmada Baydhow ahna duq magaalada Baydhow gudoomiy ku xigeenka gobolka Bay gudoomiy ku xigeenka degmada Baydhow gudoomiyasha tuman ka xafadood Baydhow iyo dhamaan shacabweynaha koonfur galbeed Soomaaliya saxaafada iyo haween weynaha koonfur galbeed tamaantiin walaal salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh geek wali ba hadhawayeen ay gudoomiyaha degmada Baydhow oo safar shaqan kama qonaay dalka banaanshay wali ha ka dhawayeen ay si kalgacal ee si meel la raay is wadaninimo ee madama uu gudoomiyuhu xukumaay u sahay in badan shaqo kama qonaay dana shakhsiyadeedan kama qonaayna dalka shaqan kama qonaay dartiye iyo wali haran bandhayhi inuu hadhawayna gudoomiyaha dhawaaw degmada Baydhow eedan faylanaysa gudoomiyalka sheegan walbarbaleeb ay ku teegan male shacabkii sidiisu nabadeed ogaytii sidiisu sidii adigu ku tabtii wal qalaalaasi eridka ku dhima male wali lana dhamaan shacabeenaha koonfur galbeed lan walbo shaqo anbaha ini dal dhiirigeliyo ini garag shee la suurinyi reed sheena la jaray waana la tirsaday ilaan sheegay darti ayaa aan soo biyahayn walaan soo biyahayn iyo soo dhaweynta waajibaad saarnaayo dhamaantiin salaamintiin gudoomiyaha dhawaaw walbarbaleeme ma jiraan shacabkana wali in sheegana in
kulli inta maamulka oo gobolka Baayntii oo meelo hoyti salaamintiin salaam ku baadma in meelo ka dhawaahayna gudoomiyaha degmada ahna duq magaalada oo safar shaqaney ka muuqnaay oo walbadan safar kale la bahay safar kun eed in ku sugaani walbadan in oo macnaha ee nin sheenow oo shaqeyn sheenow binaanka yah ka dhawaayani ama oo in ka faraxsanna gudoomiyaha degmada eed in jeelina yah ka dhawaayani gudoomiyaha dhawaaw Baydhow oo aran ee dadshe eed kin jeel lan walbi anee intu ka dhawaayni ma intii intee kulisho isku qaban eed kin jeelin ha ka dhawaaw degmada Baydhow oo nabad gelyo taalla oo eed faylata Ramadaan Kariim saga dhow ka dhow assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
dhamaan madaxdantana sa kooyti on kuray gudoomiyaha maamulka degmada Baydhow ahna dug magaalada Baydhow gudoomiyaha maamulka gobolka Bay gudoomiyaha maamada degmada Baydhow gudoomiyaha tumanka xafadood iyo afiyeenshi iyo dhammaan hooyooyinkii oo gudoomiyaasha xafado saraakiish oo intani la fadhiida bahda saxaafadda dhammaantiin salaamu alaykum warahmatullahi taala barakaatuh salaam kadib alxamdulillaah ilaahay mahadlegeek faraxsanna wali ka faraxsanna inay gudoomiyaha maamulka degmada Baydhow ahna dug magaalada oo safarin jari magaalada magaalooyinka dalka banaanshay safarin jari oo geek ilaahay sanabadaha ka aruri sanabadan ilaahay ka jeey iyo farxad ninge runtii mudan gudoomiye degmada baydhabo alxamdulillaah roob la xali barwaaqi jarta afmada jara ciidamada imaanka dhamaantiyo ee magaalada baydhabo saadib ogaayti imaan karto bay ku shaqeeyay hatana lama jibaaran maadaama heli soonsoon ay wal hadhowtana hortag badan la soo biyo hay nimanka adawga deegaal badan la kala jara maalmo wi hadho ayti safar shaqmay ka seenayeen deegaanadii uu kumaani goof gudud gudoomiyuhu suba ka soo bini gudoomiyihi adu ogaayti talada hayti una maqawni sanabade ka jeeyni alxamdulillaah shacabkeena la wareegan geeka maamulshi iyo iidinshi iyo shacabshi iyo meel raaye iyo wada shaqeyn in bilaawadan ku ogna alxamdulillaah mudan gudoomiye in dhamaan geeka gudoomiyasha xafado maamulinka xafado maamul gobol iyo degmo saraakiil bahda saxafada ilaahay dhawaaya wali ku turjumaasay maamul wanaaga ada dalkanka lahaytii ama ada ka shaqeeyasi ya adiyas runtii lan walba walaa isii ya meel raay dadkana madasi ya adiyas moogalshi marka moogalka wali ogna bulshada iyo maamulka in ka jeelin ogaa iyo may ogaadaseeha intaas ay ka dhawaaw mudan gudoomiye ilaahay nabad kashaan isuma hadda leh insha Allah safarka shaqi wali arimoga ninka saabsanay degmada baydhabo ada aan ka moqnaayti war horta bulshada ko sugaasiyu insha Allah hadhawaaw hadii ilaahay wali ka wareejiyo saakin ka dhawaay gudoomiye ku heeganka maamulka gobolka dhinaa dib dhiska assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mudoor may salaamay maamulka heer gobol iyo heer degme iyo gudoomiyaha hoggaanka degmada baydhabo iyo gudoomiyaha gobolka bay iyo maamulka degmada baydhabo gudoomiyaha xaafadaha magaalada baydhabo iyo hooyooyinka xaafado magaalada baydhabo may boomay rais mudoor salaamantin iyo baad saxaafada xaqiiqnay boo idan ka faraxsanay boo isan qaabki samay boo hanin dooyteen waa may rais wana deen sinka falaay marka insha Allah may rajayn hada insha Allah wada shaqeynta iyo gurmay boo gool ka dhamaad doonta tan kale dabaan mudubil yamay boodanka may boo kamaqnaayni banaanka may boo hadii wadis yamay boo haya ayaan bani wadanka may seeni may rais jabaan may boo haya seeni un oo hayni gudoomiyaha doq magaalada Kismaayo iyo wasaaradda qorsheynta may boo halanka socda iyo maal iyo anoo may boo gudoomiyaha degmada doq magaalada baydhabo marka da shirkaasi oni azumi may rais bangiga adduunka oo ni azumi ya marka ya ka qayb galni magaalada Tokyo iyo magaalada Meibo Osaka ee lamada magaalada Kyoto ee caasimada iyo magaalada kale ee wadanka Japan shirkaasi marka dabaan inta badan ka hadlay wadan badan oo adduunka sameey boo haya qayb galen oo soo Soomaali ha may rais dagaal soo kay xamarin dhibaatooyin badan far badan xamarin oo geeka may boo dhibaatooyinka dagaal soo kay xamarin may boo kabka kabsadeen may boo geeka aan hormarin may boo nagadeen ya may boo may rais ya ka qayb gali inta badan may rais oo iswadaarsi ya may boo haya hayti iyo qaab geeka Soomaali ahaan iyo in ku gudub korna dhibaatoon xamar may boo halwaar may boo on kale korna iyo baraka afar badan may boo wado geeka may boo magaalooyinka Soomaali dhan may barqiyahay si halwaar lan kale lahay doorka may rais ee dawladda hoos kale may boo may rais adeega bulshada may boo halisiyo iyo doorka may rais ee bulshada nafsada may boo kale tii shaqada adeega may boo dawladda hoose maamul may boo biyaan iyo muhiimadda may rais ee bulshada la ta walkast oo geeg horumar kast may boo lagu soo biyo magaalooyinka may rais oo kale haayeen ama oo inta dagaal soo kay xamarin geeg may boo kabsadeen iyo si iyo hankabsadeen iyo qaabki may boo xaqiiqdi oo qoomay bay iswadaars may boo yahayti iyo doorka may rais shirkadaha may boo private ka iyo clean may rais horumarinta wadanka may boo clean marka xaqiiq may rais oo qoomay iswadaars may boo aid muhiim may boo yahayti walbana may boo ka faa'idni dabcan uu noqday wali karaan kan haye Soomaali geeg dhibaatooyin ay haashato iyo kulmay boo meelo may boo haya ayaa may boo ka bandhigni marna Soomaali may boo maslan marna may rais dabmo bedo may boo haya ya maslan marka un oo may rais ka bandhigni geeg may rais waxyaabaha geeg dhibaatooyin Soomaali haashato iyo may rais sadalanka baha kor may boo un may rais meelaha ka bandhigni taas may ka xaqiiq may boo shir oo muhiim ah may boo geeg Soomaali may boo muhiim ah haye walbadan walaan insha Allah ka faa'idna insha Allah bulshada may boo una deerti doon insha Allah tan ku muhiimsan may boo may rais in bulshada iyo may rais maamulka wada shaqeeyay may boo xaqiiqdi may boo arag aad muhiim ah sababtoo ah bulshada antii amaan may soo koray bulshada inta meel raayso hormar may buuxmay soo bi karo waa in meel dadka haafadaha iyo magaalada baydho iyo may dhamaanto insha Allah may kale dalmaanahay iyo may bashaqo si horeen wadeen iyo sakafeel may booyoon si wadan baydho geeg may meel ka soo ka amaanahay haqiiq ah bulshada sheega ee meel ka soo ka amaanahay shaqooyin ku noqon may booyida may boon amaanahay laakiin may baahan tahay raayso in gacmoolis qabsado meraysa hormark may bo lihiigsi may bo yelan baanyi dhibaato walni film may bo dabaan ay hamarnayn alxamdulillah geeg may raayso meel film may bo yama rahaynan insha Allah hada meel rajayn hada in may raayso hormar badan oo nukutila hudoon misin ka bishaareyna insha Allah mar dhow in la furo doon mashruuc oo lan ka taragal degmada baydho oo dowladda hoose in may bo wadan ka taragalay mashruucaas oo inta badan ay wadooyinka magaalada baydho geeyta haana laama oo may bo la ku soo bi doona dhinaca may bo biyaha naftay may bo walbadan may raayso oo doona dhinaca may raayso koronto may bo ay walbadan may naftay may bo oo doona dhinaca may raayso nadaafada magaalada naftay may bo may raayso in walbadan may bo oo doona hata on barboos gareeni boholo may bo hamadi biyo shanta may bo in biixireen may raayso lanin ku soo biyo oo biyo gasmay bo bulshada may bo dib iyo may bo an ka faa'iideysan may bo haya iyo may bo barboos gareeni insha Allah mashariic dhamaanto insha Allah sidan dhaqsi badan bilantum iliti may bo insha Allah ya magaalada lagu fulo yaa lagu doona waan haano biritan may boor badan ka faa'iide may bo insha Allah ya insha Allah ya naga doona man ka maahan nagay meelan dadka may bo safarkaas in agaasimay sida bangiga adduunka dadka may bo oo kamid hay oo ila may bo Tokyo may bo Nigeria ila may safarkaan may bo agaasimay ida may bo ka maahan nagaana iyo mashaarid iyo may bo may raayso lagar suulin bulshada Soomaaliya may bo yo ka taagulay markii idan ka maahan nagaana markii insha Allah hadee tanku mi misay boo in amaanka koobay may boo la ka shaqeeyo hob amaan la ka shaqeeyay bulshada may dhogay may boo go'aanka deerti lama laabta may boo may raayso amaansha iyo hormarsha iyo xafad kas iyo kulli may boo yok shaqeeyaan insha Allah bay dhomaan arag doona insha Allah hormarsha may boo hormar dhaaf may boo yaa la arag doona insha Allah marka eeda ma santin may san ka maad nagay soo dhaweyn may boo oo faylaad isin soo bilan isin iyo hooyooyinkin iyo xafadooyin iyo baa saxafad may boo bal insha Allah insha Allah eeda may boo san ka maad nagaana walaal kale oo hadii oo may raayso oo kelmay boo diba insha Allah ka shawar qaad doona insha Allah oo may faane maamul oo may boo aad oo walaashi may boo shaqadiisa iyo nidaamshi may boo qayhanta may boo insha Allah inuu soo boo idigu noqdaan idig aad may boo haad may boo yaan baan insha Allah wali may boo bulsho adduunka ninka saacidan may faane insha Allah inuu may boo siyaad may boo waajibashan gudun may boo haya insha Allah yaan baahna insha Allah marka de may rajaynaa de guulaysin rajee assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.